Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriho neza nshuti mwese muduteza amatwi. Ni Edi Rwema ubasuza kandi mbayikaze mu kiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya 7 hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Amasezerano yashyizweho umukono hagati ya leta z'Ubwongereza n'u Rwanda yo kohereza mu Rwanda abimukira binjira ku butaka bw'Ubwongereza mu buryo budakurikije amategeko akomeje kutavugwaho rumwe. Ni amasezerano yasinywe mu cyumweru gishize i Kigali mu Rwanda, ashyirwaho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta na mugenzi we ushinzwe umutekano mu gihugu mu Bwongereza Preet Patel. Aya masezerano agamije kwakira impunzi n'abimukira binjiye mu Bwongereza mu buryo bunyuranije n'amategeko, aho bazafashwa kongera kubaho. Muri iyo gahunda biteganywa ko abimukira bazakirwa n'u Rwanda batazatuzwa mu nkambi, ahubwo bazahabwa ibyangombwa byo gutura mu Rwanda igihe babyifuza cyangwa bagafashwa gusubira mu bihugu byabo. Muri icyo gihe Ubwongereza buzafasha u Rwanda gushora imari muri serivisi bazakenera nk'abandi batura Rwanda. Leta y'Ubwongereza ivuga ko izatanga miliyari zikabakaba 160 azafasha izo mpunzi gutuzwa, kwiga amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro, kwiga indimi n'amashuri makuru ndetse na za kaminuza. Akimara gusinywa impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu, abanyapolitike batavuga rumwe ku mpande zombi ndetse n'imiryango yita ku mpunzi irimo na HCR yavuze ko idashyigikiye ayo masezerano. Ibyo n'ibindi nibyo tuganiraho n'abatumirwa bacu mu kiganiro muri Sanga cya none. Kuva i Kigali mu Rwanda turi kumwe na Bwana Alain Mukurarinda. Uyu ni umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda. Bwana Mukurarinda, wakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu.
Mwakoze namwe kudutumira rwose.
Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na Depute Frank Habineza, uyu akaba ayobora ishyaka Green Party riharanira demokrasi no kurengera ibidukikije. Honorable Depute, nawe ikaze cyane mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane nanjye ndabashimiye ko mwadutumiye.
Mbere yuko tugaruka ariko ku kiganiro nyirizina, nagira ngo nsabe Depute Frank Habineza ndetse n'umuvugizi wungirije baduhe iminota mike cyane kugira ngo umunyamakuru wacu Venuste Nshimiyimana uri i Londres mu Bwongereza agerageze aduhe ishusho yuko icyo kibazo cy'abimukira binjira mu Bwongereza mu buryo butemewe n'amategeko cyifashe. Venuste Nshimiyimana, iki kibazo n'aya masezerano bikomeje kutavugwaho rumwe n'abantu batandukanye hirya no hino ku isi, aho mu Bwongereza aho ahari ipfundo ry'iki kibazo, icyo kibazo cy'abimukira binjira mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko cyifashe gute kugeza?
Urakoze Edi Rwema. Icyo nakubwira nuko nk'uko abivugaga mu kanya, ni ikibazo gihangayikishije cyane Abongereza ubwabo ndetse n'abanyapolitiki n'abaharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu. Iyi gahunda ntabwo yakiriwe neza na bose. Harabunga batavuga rumwe n'ubutegetsi, hari amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu nka refugee council ivuga ko iyi gahunda itubahiriza amategeko mpuzamahanga. Mwumvise za kiliziya arikepiskopi wa Canterbury niwe mukuru wa kiliziya hano mu Bwongereza yavuze ko iyi gahunda itandukanye n'ububasha bw'Imana n'ugushaka kw'Imana. Ndetse nabo mu ishyaka rya minisitiri w'intebe Boris Johnson nk'uyu yasimbuye Theresa May yavugiye mu nteko nshingamategeko ko iyi gahunda idahwitse kandi ko idashoboka. Icyo nakubwira ni uko n'ibinyamakuru bya hano mu Bwongereza iyi nkuru bigarukaho buri munsi. U Rwanda rwongeye kuvugwa cyane, rwari rubisanganywe ariko none ubu ruravugwa cyane. Ndetse nakubwira ko n'abanyarwenya iyi nkuru bayigabije.
Hanyuma se abo bimukira Ubwongereza bwifuza kohereza mu gihugu cy'u Rwanda ubusanzwe babavuye hehe binjira mu Bwongereza mu buhe buryo?
Umva abenshi banyura mu Bufaransa aho bagera birumvikana banyuze mu bindi bihugu bitandukanye. Hari abaturuka mu burasirazuba bwo hagati nko muri Iraki, muri Afghanistan cyangwa se muri Siriya. Hari n'ababa baturutse muri Afurika y'uburengerazuba ndetse no mu ihembe rya Afurika. Bo ni babandi mukunda kumva mu makuru bambuka inyanja ya Mediterane bakanyura muri ibyo bihugu byo mu majyepfo y'Uburayi, Ubutaliyani, ubwo Bugereki, bakagira mu Faransa. Bageze mu Faransa rero hari ahantu basa naho bakambika hitwa Ikare. Hari inkambi zikomeye, inkambi nini bahora barwana n'abasirikare. Nakunze kujyayo gutarayo amakuru. Aho rero niho baturuka bakambukira mu mato mato yo nta muhengeri uhari. Hashobora kwinjira abagera ku 5,000 mu cyumweru nk'uko nakubwiraga baturuka mu bihugu bitandukanye. Leta ariko yavuze yuko, Leta y'u Rwanda yavuze yuko, mwarabyumvise, ivuga yuko ibihugu bituranye nayo nk'Uburundi, Congo, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, abo ngabo batarebwa n'iyi gahunda. Ibyo ngibyo birumvikana ko umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda aza kubigarukaho.
Hanyuma Venuste, ku munsi w'ejo nibwo abagize inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza bateranye nyuma y'ikiruhuko cy'iminsi mikuru ya Pasika bari bagiyemo. Icyo kibazo nanone cyongeye kugarukwaho mu nteko ishinga amategeko, aho bahase ibibazo minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, ndetse nawe avuga ko yiteguye kujya no mu manza kugira ngo akomere kuri iki cyemezo. Ibiryo biganiro byari byifashe gute? Ese urabona Ubwongereza bushobora kwisubiraho kuri iki kibazo?
Ntabwo buzisubiraho kubera ko ni icyemezo Leta yafashe. Nibwira ko yari yabashije kugisha inama abo igomba kubaza, ariko abanyamategeko bakomeje kwisuganya kugira ngo berekane amategeko mpuzamahanga atarakurikijwe, ndetse n'amategeko nyirizina kino gihugu atarakurikijwe. Warabyumvise mu mpaka zabere mu nteko nshingamategeko, hano bavuze yuko iki gihugu umuntu kigezemo akigeramo kubera yuko aje kugitakambira kugira ngo kimuhe ubuhungiro, ntabwo kigomba kugira handi ikimwohereza igihe kidashoboye kumufasha. Bitaba ibyo cyamusubiza aho yaturutse ariko ntikimwohereze mu kindi gihugu. Wumvise rero yuko nk'uko nabivugaga mu kanya, ndetse n'uwo Boris Johnson minisitiri w'intebe yasimbuye Theresa May yavuze yuko iyi gahunda idashoboka, ariko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Priste Patel yahise amusubiza avuga yuko iyi gahunda yashyiriweho gutabara abo ngabo bose bagerageza kwambuka bakagwa muri nyanja bagapfa bakabura gitabara, ariko kandi kubera kuba baguye mu maboko y'abantu babagurisha. Ejo Rwema, nagira ngo nkubwire ko mu byo minisitiri w'intebe yagarutseho no mu byo Priti Patel yagarutseho, bagarutse ku mubare w'abantu binjira hano muri kino gihugu. Nakubwira yuko buri mwaka hinjira abantu basaba ubuhungiro bagera ku 60,000, kubera ko nk'umwaka ushize hinjiye abagera ku 130 mbaye nkubwije umubare nyayo bari 28,526 ariko urebye ku bantu binjira bose usanga 43% ari abagore n'abana bamwe muri abo bana ndetse hari n'abaza badafite ababyeyi bari kumwe ku buryo ayo mashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu aravuga ati mbese nk'abo bana nimuramuka muhereje mu Rwanda nta muntu bari kumwe bizagenda gute. Ikindi nakubwira nuko mu kwezi kwa gatatu gushize ku kwezi gushize abinjiye bakoresheje amaso mato navugaga n'300 ku buryo kugeza ubu urabona tugeze mu kwezi kwa kane nako ni kurarangira ariko mu Bwongereza hamaze kugera abantu 4,500 bose bakaba barinjiye ku buryo buteme n'amategeko bivuga yuko abo ngabo bashobora kuzoherezwa mu Rwanda. Urumva no ku mubare w'abazajya boherezwa mu Rwanda ari umubare munini.
Venuste Nshimiyimana umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza, nagira ngo ngushimire cyane kuri ayo makuru duhaye yuko ibintu byifashe n'umwuka wifashe aho ngaho mu Bwongereza nyuma y'amasezerano hagati ya leta y'u Rwanda na leta y'Ubwongereza. Urakoze cyane kandi ugira umunsi mwiza.
Urakoze cyane Edirwema.
Ikiganiro ni muri isanga nkuko nabibabwiye dutangira. Rero dufite abatumirwa barimo umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Alain Mukuralinda ndetse na Depute Frank Habineza, uyu akaba nayobora ishyaka Green Party riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije. Bwana Mukuralinda, urumva ko impaka ni nyinshi cyane nyuma y'aya masezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na leta y'Ubwongereza. Wavuganye n'Ijwi ry'Amerika aya masezerano akimara gusinywa, ariko hasize hafi icyumweru ashyizweho umukono. Nyuma y'icyo cyumweru cyose mukurikije amakuru mwagiye mubona, ese u Rwanda kugeza ubu ruracyagishigikiye icyemezo cyarwo cyo gushyira umukono kuri ayo masezerano?
Ya Rwanda rwacyagishije rwose ntabwo ruzasubira inyuma. Rwagiye mu masezerano rwarayiteguye, rwagiye mu masezerano rwarayatekerejeho, rwarayaganiriyeho. Ahubwo igitangaje ni ukubona abantu bahaguruka gutyo, kubera yuko hari abandi bagiye kugerageza igisubizo cy'ikibazo gihari cy'abantu bapfa barebera, ariko ntibigeze bahaguruka abantu barimo baruhaba, ntibigeze bahaguruka abantu barimo bagirwa bacakara, ntibigeze bahaguruka abantu barimo bagwa mu butayu. Kubera iki? Iyo miryango uyu munsi irimo ikoma induru, ikoma karuru, iyo abantu barimo bapfa badahaguruka ngo bavuge bakinyaboneka, abantu barimo barapfa. Noneho rero nta n'igisubizo kindi banagerageza gupropoza cyangwa se batanga, bivuze ngo rero abantu barimo baragerageza gushaka igisubizo cyakiza abantu, abantu bakabivugiriza induru, ariko nyamara iyo abantu barimo bapfa ntacyo bavuga, baricecekera, barituranira. Nta mpamvu rero yuko leta y'u Rwanda amasezerano yasinye yasubira inyuma.
Hanyuma Bwana Mukuralinda, gerageza wibutse abakurikiye Ijwi rya Amerika, muri aya masezerano abimukira u Rwanda rwiteguye kwakira n'abimukira bingeroki cyane cyane ko mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yaravuze ko hari abagera mu Bwongereza mu buryo bwemewe n'amategeko bakabasaba ubuhungiraho, ariko hari nabandi binjira mu buryo butemewe n'amategeko, abo mwebwe muzakira nibimukira nyabaki?
Na abarebwa n'aya masezerano n'abagera bose ku butaka bw'Ubwongereza mu nzira zemewe n'amategeko, mu nzira zinyuranyije n'amategeko, abo ngabo bazaba bashobora koherezwa mu Rwanda. Birumvikana yuko mu kubatoranya, mu kubahitamo, mu Rwanda dufite uburyo bumvikanye bazabikorana hamwe, kuko nk'umuntu uturutse mu gihugu runaka wenda asanzwe akekwaho ibyaha by'ubuteroriste by'iterabwoba, umwe ni uwo nguwo, urumva ntabwo azagera mu Rwanda. Bifite rero uburyo memorandumu yateganyije abantu bazajya baza mu Rwanda muri rusange, ni umuntu wese winjiye ku butaka bw'Ubwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko azajya yoherezwa mu Rwanda.
hari abakomeje kuvuga ko iyo gahunda yagombaga guha u Rwanda ubushobozi bwo kuba rwategura ndetse rukumviriza aho bifuza gusaba ubuhungiro mu gihugu cy'Ubwongereza, mwabona bikwiye bakaba bakoherezwa mu gihugu cy'Ubwongereza, ariko amakuru atugeraho nuko siko bimeze. Abazaza mu Rwanda bazabaje Burundi bahitamo kuguma mu Rwanda bakahaguma, bahitamo gutaha iwabo bagataha, ariko ibyo kujya mu Bwongereza ntibirimo. Niko bimeze,
niko bimeze rwose. Uwavuze yuko abantu bazaza noneho amadosiye yabo akigirwana bagasubira mu Bwongereza, uwo sinzi aho yabikuye. Gahunda ni uko abantu baza hano bamara kubazwa tukamenya ngo uyu nguyu tugende ku mategeko mpuzamahanga atangwa ubuhungiro ni impunzi, tukamenya ngo uyu nguyu tugendeye kuri aya mategeko yandi abareba ni umwimukira, hanyuma yahabwa ibyo byangombwa by'ubuhunzi cyangwa by'umwimukira akaguma mu Rwanda. Indi ubundi buryo bushoboka ni ubuhe? Ni uko ajya rino akavuga ati njyewe murabizi aho bigeze ni umusubizi wacu, niho musubizi agomba gusubizwa iwabo bakamuha ibyangombwa byose akeneye kugira ngo abashe gusubira iwabo. Hanyuma na wa wundi wabonye ibyangombwa nk'impunzi, wa wundi wabonye ibyangombwa nk'umwimukira, urumva noneho abari kuri teritwari abari ku butaka bw'u Rwanda mu buryo bwemewe n'amategeko, igihe cyose baba bashaka kongera gukora imigirasiyo cyangwa ngo kongera kwimuka ajya ahandi mu buryo bwemewe n'amategeko, ntawe uzamukumira. Ntabwo abantu bazaba bafungiwe hano bazahaguma ku bushake cyangwa se basubire iwabo. Ntabwo rero bazongera kuvuga ngo nuko seti yawe wayigiye hano wayibonye ushobora gusubira mu Bwongereza, ntabwo ari byonyine, ntabwo ari kwemeza. Ariko seti warayibonye ugashaka no gusubira mu Bwongereza mu buryo bwemewe n'amategeko bakakwemerera wagenda.
Frank Habineza, wowe n'ishyaka uyoboye rya Green Party riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, uri muri abo badashyigikiye ko ababimukira boherezwa mu Rwanda, wumvishije ibisobanuro umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda atanze ku mpamvu bahereyeho bemera kwakira abo bimukira, wowe ni kuki utashyigikiye ayo masezerano?
Murakoze cyane. Icyo nabanza ni uko ndo mbisobanura ni uko twebwe nk'ishyaka na uburyo twanga ko u Rwanda rwakira impunzi turabishyigikira cyane, kubera ko yaba ikiriye mu miryango w'abibumbye ndetse ni ibintu byiza bifatiye impunzi za Burundi. Impamvu tushyigikiye amasezerano ni uko izo mpunzi zitigeze zihungira mu Rwanda cyangwa zisaba ko ziza mu Rwanda. Izo mpunzi zahungiye mu Bwongereza, ni ukuvuga ngo twe tuvuga yuko ko zahungiye mu Bwongereza, ubundi ni bo bafite inshingano yo kuba bagomba gukemura ibibazo byabo, atari twe tugomba kwikorera umutwaro w'Ubwongereza. Hakaba hari izindi mpamvu, nk'impamvu ijyanye n'uburenganzira bwa muntu, ni ukuvuga ngo mu masezerano yajya neza y'impunzi uwasana muri icyo guhungiye ugomba kumwakira. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yaguhungiyeho n'abahungiye ku Bwongereza bagumye kubakira, iyo batabakira bakavuga ko bagiye kubaha undi kubakira, ubwo uburenganzira bwabo buba bumaze guhungabana. Ni ukuvuga ngo twebwe nk'u Rwanda ntabwo twakicaye ku gihugu cyacu cy'u Rwanda kiri mu bufatanyabikorwa mu guhungabanya uburenganzira bw'impunzi zitabuhungiyeho, zahungiye ahandi abandi bakazanga, noneho tukaba twe tugiye kuba tugiye kuba umufatanyabikorwa mu guhungabanya uburenganzira bwabo, kandi tuzi agaciro k'uburenganzira bwa muntu. Ikindi noneho dushyigikiye nacyo tutishyura ko u Rwanda rugiye muri aya masezerano abishobotse rwayavamo, ni uko hamaze iminsi hari politiki y'ivangura n'amacakubiri mu bihugu by'i Burayi yo kwanga abirabura, yo kwanga abarabu, babita ibisambo, babita bicanyi, ngo bafata abagore ku ngufu, ngo baratwara akazi, yewe n'ejo bundi twagize Amerika ko bishe n'umukongomani atwaye ubutumwa dupfa gusa. Ni ukuvuga ngo iyo politiki imaze iminsi ikomeye cyane, ukaba noneho no mu Bwongereza izi politiki zita jenosidi cyangwa se za rasizime n'ibindi byose bitandukanye, turebye abantu babishyigikiye badashaka abanyamahanga kuba bari mu gihugu cyabo ni benshi, ndetse turebye na gahunda yabo yo kuva mu bumwe bw'u Burayi nayo yari iya Brexit, nabyo twabonaga ko n'ubundi byo basobanuraga cyane n'ibitomo y'umunsi uriho niwe wari ugiri imbere barashaka kuba furanya n'abanyaburayi bashaka kuba bonyine
ukumva ibyo byose ariyo byishye nyuma n'ubwo bavuga ku Rwanda nk'igihugu cyabonye amacyakura yatugejeje ntabwo cyarwa bishyigikiye abantu bafite nk'ayo macyakura ibintu twebwe tubafashe mu gushyira mu bikorwa inshingano intego zabo ngo tubakize uwo mutwaro wabo tukavuga ati no turumva twebwe dufite amateka yacu reka twikumva politiki zo mu Bufaransa ubu iriya mukandida urimo kwiyamamaza izindi byose ntawabishyigikira ndetse hari n'amashyaka ngo bamaze gukomera cyane i Burayi yanga birabura yanga n'abarabu ntabwo ari ibintu twashyigikira rwose twakongera ko tukavuga ati mpamvu tutabishyigikira yindi tukavuga ati se mu by'ukuri u Rwanda nicyo gihugu gikize kurusha u Bwongereza u Rwanda nicyo gihugu kinini kurusha u Bwongereza ntabwo ari byo barakize kuturusha ntibagende kuturusha
urakoze cyane ibyo ni ibibazo bikomeye cyane bwana mukuru arinda mu masegonda make cyane gerageza usubize izo mpungenge za depite Habineza uvuga ko mushobora kugwa mu mutego wa politike y'abaheza nguni bashaka kwigizayo abimukira icyo gihe mwebwe nk'u Rwanda mu byakira gute
ntabwo politike honorable avuga kimera ngo akubura ko igihugu turi kujya twagiranye amasezerano nacyo ntabwo ku butegetsi mu butegetsi bwacyo hariho abo bita ba extreme droite ni ukuvuga reka tubite abahunguza ngoni bivuze mu kinyarwanda y'iburyo ntabwo ari extreme droite iri ku butegetsi mu Bwongereza hanyuma ndumva harimo no kwivuguruza niba koko noneho umuntu ahungiye ahantu bamwanga nk'umwirabura agahungira ahantu bamwanga nk'umwarabu cyangwa se undi uwo ari we wese agize imana noneho abonye bamwakije niho uku nguko honorable abibona niba abantu bajya i Burayi kandi bakaba bazi neza ko babanga bakaba bazi neza ko bakumira ku mipaka bakaba bazi neza ko badashobora kugira kwinjira ntabwo u Rwanda nabone barupropoje kugira ngo habe imyumvire mishya habe ibisubizo bishya bikemura ibyo bibazo kugira ngo duce intege abantu bibirwa bari mu masindika cyangwa se mu mashyirahamwe ya bakora ibyaha basubiza abantu babagira abacakara no kugira ngo duce n'abo bantu bari mu kiri ubwabo tubace intege bagume iwabo nibura ntibajye gufata izo nzira zishyira mu kaga ubuzima bwabo nta mpamvu y'uko tutagomba gushaka ibisubizo bishya kuvuga ko igihugu ari gitoya hari ibihugu bitoya ku Rwanda bitoya n'abaturage benshi biterwa n'uko abagena imiturire bayigena aho batura n'aho hakorerwa ibindi bikorwa ibyo ngibyo byo kuvuga ngo none u Bwongereza burakize ntabwo mbihakana rwose ariko bwemeye yuko n'ubundi nta gikorwa kitagira iki kigendaho mu birebana n'amafaranga nta gikorwa kitagira ku bemeye ko ibyo ku bazazohereza mu Rwanda izo ku nibazohereza mu Rwanda zikagirira akamaro icyarimwe abo bimukira n'izo mpunzi n'abanyarwanda icyarimwe muri ibyo bikorwa bizubakwa ni ukuvuga ibikorwa bisanzwe bikenerwa mu buzima bwa buri munsi tukagira n'imana tugakemura icyo kibazo ntabwo mbona aho ikibi cyaba kiri nkuko natangiye mbivuga abakritika cyangwa se abanenga ni uburenganzira bwabo ndanabyemera ijana ku ijana binatuma n'abantu bungurana ibitekerezo ariko nabo nibatange igisubizo niba hari amategeko kandi yishwe nta wabujije yuko ibyo bintu bizajya mu manza byaba ari ishyano umuntu ashatse no kurega bakamwohereza urubanza rutararangira
urakoze cyane iki kibazo ndifuza ko mwembi mwagira icyo mukivugaho bwana mukuru arinda hari abavuga ngo kuzana ababimukira bagatuzwa mu Rwanda n'abimukira benshi bashobora koherezwa mu Rwanda bishobora guhindura imiterere n'imibanire y'abanyarwanda ku buryo gufata icyo cyemezo nk'icyo byakabaye bisaba ko abanyarwanda bagira icyo babivugaho wenda hakaba hategurwa na referendumu kuko murazana abantu benshi mugiye kubatuza mu gihugu benshi baba abanyarwanda batari basanzwe ari abanyarwanda bakibaza ko abanyarwanda bakwiye kugira uruhare mu gufata ibyemezo nk'ibyo ibyo bintu mwigeze mubitekerezaho kuba mwakuranka referendum kugira ngo mubaze abanyarwanda icyo batekereza ku cyemezo nk'icyo kigiye guhindura imiterere y'abanyarwanda n'uburyo babana
numva iki kibazo ukunda abantu bakinjiramo nuko abanza gutanga amakuru ku buryo butari bwo kuvuga ngo abantu benshi se abantu benshi ni bangahe uyu munsi mu Rwanda turabaturage bagiye kugera kuri miliyoni niba ntibeshye hari na rusasi nizaba ariko ndumva ari hagati ya 12 cyangwa 16 wende tuvuge na 11 na 16 niba ku mwaka haza abantu 5,000 cyangwa 10,000 cyangwa 20,000 kugira ngo abantu bazagera kuri miliyoni babimukira baze mu Rwanda bizafata imyaka ingahe ikindi kimwe kandi niba bifashe imyaka 2 cyangwa 3 n'ubundi n'abanyarwanda n'ubundi bazaba bakibyara nabo ubwo biyongera icya kabiri uyu munsi kuri teritwari y'u Rwanda hari impunzi zirenga hagati y'1,000 na 1,030 nta kibazo byigeze bitera neza ubundi hagize ikibazo kiba mu bihugu duturanye cyangwa ahandi abantu bagahungira mu Rwanda amarembo arakingura abantu twabakira
ariko abo bantu bwana mukuru arinda siko bose bemererwa ko bashobora guhabwa uburenganzira bwo gutura mu Rwanda ndetse bamwe mu zabaha za statut zo kuba abanyarwanda nibabishaka abo bandi bahahungira siko bose banyura muri izo nzira zaba nk'uko abangaba bashaka bagiye kuza
nije ntangira mvuga nyine ngiye n'icyori kuvuga ngo nuko utamwemereye kuba kuzaba mu Rwanda igihe runaka ariko uyu munsi si uhamaze imyaka 18-19 nuko dutegenye kuzaguma Burundi muri iyo myaka 10 ntahari ndakubwira ngo uyu munsi ndimo tuvugana hari abantu barenze uruhu hagati y'100,000 na 130,000 bari kuri metropole tureka kuvuga ngo bazatakira igihe n'iki ariko uyu munsi barahari nta kibazo bateye abanyarwanda aho babana baba ari ababana mu makaritsi kuko bari bake bajyamo baba bari abari mu nkambi uwo mubare urahari ko nta kibazo kiteye kandi ntekereza yuko uburyo amasezerano yakozwe inzego zayakoze n'inzego zibifitiye ububasha ububasha zikurwa zikura muri abo bayobozi bakura mu baturage babashyizeho cyangwa se abo bahawe uburenganzira bwo kubashyiraho ntago rero byakozwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ku buryo byatwara referendumu kandi binabaye ngombwa abantu bayisabye ifite uko isabwa mu mategeko y'u Rwanda binabaye ngombwa yakorwa ariko kuyigeza uyu munsi ababikoze n'abayobozi babifitiye ububasha bahawe inshingano bishingiye ku mategeko y'ubwo bubasha itegeko nshinga cyangwa andi mategeko nta kibazo rero gihari cyaba kivuga yuko byakozwe binyuranyije n'amategeko
Depite Habineza
murakoze cyane ndetse narumva cya mbere nuko muri kuri twatunguwe cyane ku wa kane w'icyumweru gishize tubona amatangazo y'ibinyamakuru y'uko amasezerano yasinywe nta muntu wari ubizi nta muntu wigeze unabirota ko biri businywe uretse yuko naje kugenda numva amakuru y'uko ngo abanyamakuru bo ngo leta yari yabahamagaye ngo ibaha amakuru mbere y'uko uriya minisitiri w'ubuhinzi aza ako twebwe nk'abanyapolitike ndetse tunahuriye muri forumu y'imitwe ya politike ndabona imitwe ya politike 11 mu Rwanda twese twanakoze n'inama hakiyonye icyumweru kimwe gusa nta muntu wigeze uza nawe tuganirize muri forumu y'imitwe ya politike ya PNUM hari amakuru agiye kuba agiye kuba ati murabitekereza iki twari no kwita nayo ibitekerezo muri forumu y'imitwe ya politike tukariganiraho tukungwa nayo ibitekerezo yewe no muri inteko nabo bafite guverinoma ifite ubuganira n'inteko yarimo gushakisha ubuganira n'inteko n'abadepite bakabimenyaho byari kuba byiza abantu bakabitamaho ibitekerezo mbere y'uko abawangaje na nk'ibikomeye ntabwo mpakanye ibyo umuvugizi wa guverinoma avuze yuko ababikoze bafite ububasha bemezwa n'amategeko ndabyemera cyane rwose ko bafite ububasha bemezwa n'amategeko ariko nanone byari kuba byiza babiganijeho bagenzi babo ibihugu bifite ya politike turahari twese ntabwo twa kigali twe ntabwo twacyangwa kukiganiraho yewe niyo tutabyumvikanaho ni nako bigenda kenshi tutagiye tutabyumvikana ko tukatanga ibitekerezo bitandukanye abantu bakungura ibitekerezo byari kuba byiza kurushaho ariko mu by'ukuri baratwirengagije rwose iki nicyo kintu cya mbere ndiho kubwira nakubwiye abana ari mukorarinda ndetse aganiye n'abandi bayobozi bakuru nk'uko batwirengagije cyane rwose bari kuganira twese tukabitanga ibitekerezo n'ibi byose twari kuba twarabishakira ibisubizo twese hamwe
ariko
bazajya babireba ibintu bikomeye imbere y'abanyarwanda twese turiganire niyo mpamvu yakoye iminsi ya politiki ibereyeho rwose ndetse n'inteko ishinga amategeko ni nayo mpamvu twese tubereyeho twese nubwo dufite inshingano zitandukanye ariko tubereyeho twese kugira ngo ncunganirane twese
ariko
ufitiye ubushobozi n'ububasha bumeye n'amategeko ariko byari kuba byiza ubwo ntabwo navuga ku referendumu nk'uko yabivuze referendumu nshuti nawe uba ugisabwa ariko icyo nari nivugiye ni icyo rwose baraturengagije
hanyuma se mwebwe uruhare rwanyu si ukugenzura leta icyo gihe ubu murakora iki
uravuga abandi
ndavuga inteko ishinga amategeko mu ruha mu byo kenshi na kenshi ikora no kugenzura bimwe mu bikorwa bya leta rimwe na rimwe ndetse bakaba
inteko ishinga amategeko ikitubwiye gikorwamo bana n'amakuru no kuvuga ngo kugenzura uko yavuyemo ntago ari uko bikorwa habaho procedure abaho gutumiza minisitiri abaho amaraporo yakozwe ntabwo ari uko ni ukuvuga ngo icyo numva njyewe ntabwo nzi ko ariko bizagenda ubundi nk'ibi bikorwa habaho ikintu bita ratifikasiyo ni ukuvuga ngo amasezerano mpuzamahanga iyo asinywe adamwe muri cyo ageza ku nteko ishinga amategeko cyane cyane iyo arimo nk'amafaranga igihugu cyasinye y'inguzanyo cyangwa se y'impano icyo gihe guverinoma igeza ku nteko ishinga amategeko kugira ngo itange ibitekerezo ndetse ibyemezo kubera ko byagendaje igihugu ariko perezida wa repubulika afite ububasha bwo gusinya andi masezerano mpuzamahanga cyangwa se awuyabereze abamuhagarariye amwe ashobora kuyamenyesha inteko cyangwa se ntayamenyesha inteko ntabwo ari buri masezerano yose perezida wa repubulika yasinye cyangwa se abamuhagarariye basinye atagomba kuyamenyesha inteko ubwo ariko habamo uburyo bwo kugenda tuyamenya navuga ngo kuyamenyesha inteko buriho tugomba kugira ngo kuyatora cyangwa se kuyafataho umwanzuro ariko andi dushobora kuyumva nk'inama ya minisitiri bemeza amasezerano n'aya n'aya ariko atari kuvuga ngo byaje mu nteko ngo tubyemeze so bibaho ni amategeko arabibemerera rwose ibyo bijyanye no kugenzura igihe kiri kugenzura cyane ntabwo kiragera rwose ngo bibe byagenzurwa n'inteko ishinga amategeko nubwo hari ubuvugizi bw'inteko ariko bisobanuye nk'uko bisobanukiwe uko imikorere y'inteko ikora.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga, aho uyu munsi turimo kuganira ku masezerano yashyizweho umukono hagati ya Leta y'Ubwongereza n'iy'u Rwanda yo kohereza mu Rwanda abimukira binjira ku butaka bw'Ubwongereza mu buryo budakurikije amategeko. Abatumirwa bacu uyu munsi ni Bwana Alain Mukuralinda, umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda, na Depute Frank Habineza uyobora ishyaka Green Party riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije. Kuri telefoni dufite n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi bifuza kugira ibyo babaza abatumirwa bacu. Kaduhere kuri Kwizera wirwe neza.
Mahoro cyane.
Uri hehe?
Ndi mu Burundi mu ntara ya Muyinga.
Ikibazo cyane.
Ni neza neza ku rubibe rw'u Rwanda.
Ikibazo cyane.
Bo, si kibazo na n'igitekerezo nashaka gutanga ku bintu bijyanye n'ibyo bimaze iminsi ndiko ndumva ku baturanyi, ku babanyi mu Rwanda. Ikintu nakomeje kwibaza cyane, gusa narabanje gushima cyane ko bafite umutima wo gufasha. Ni byiza cyane, niba aba nta zindi nyungu bafisemo ni byiza kuko urumva bashatse gufasha abantu bafite ingorane. Ariko ikibazo narashatse kwiyumvira ari nacyo nashaka kubaza, bari abimukira ariko baravuga ngo babarungike babakuye mu Bwongereza ngo babarungike mu Rwanda, ndetse na perezida wa repubulika uyu nyakubahwa aho ngaho mu Rwanda yarabyemeye, gusa mugango manumva babiharira ko benshi bamwe babya nk'abandi babyemera. Ariko njyewe nde ni ku ruhande rw'uyu uyu mudepite wa Green Party kuca yari yavuze, ari nacyo nanjye nashaka kongera gushimangira. Aba bantu nabyiyumviriye mu nzira zikurikira. Aba bantu by'ukuri nihaba nta zindi nyungu u Rwanda rubifitemo bashobora kuba bafite ikibazo, kuko nishobora kumbwira ukuntu abimukira dufate ko n'impunzi muri make, kuko umuntu ari inzagana igihugu akavuga ati ndavuye mu gihugu cy'iwanjye ngiye muri kiriya gihugu, ufate yuko ari impunzi ahunze iwabo.
Uhina amagambo gerageza uvuge vuba vuba kugira ngo dufate n'abandi bari kuri telefoni.
Murakoze. Leo nace yumbi ni gute nabo nyine ngo bari bashatse kwambika muri za Chade za hehe barabanye, ni gute u Rwanda ko mbona menga dusa n'abanganya etandi Ubwongereza ko batabasumbya etandi, niko mvuga uburinganire bw'igihugu, ni gute abimu bashobora kuva mu Bwongereza bakarungikwa mu Rwanda? Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, ko Ubwongereza nko ngaho iwacu mu karere ka Gihugu na kimwe dufite batunze uburyo, ni gute bashobora kwiyumvira kubarungika bakuye mu Bwongereza ngo babajyane mu bihugu by'iwacu? Ko nta buryo tubatsura, kuko ni ibiryo ba hizi munzi fatiye za Tanzania mu Rwanda ya za mama za Uganda
kwizera
abamu za UN
kwizera ikibazo cyawe turacyumvishije abatumirwa bacu baragerageza baze kugitangaho ibisobanuro ariko nagira ngo ngushimire cyane kuko dufite abandi bantu benshi kuri telefoni wakoze cyane reka dufate na Isidore wiriwe
Mireneza.
Uri hehe?
Nibutari cyangwa iyo muzara y'amajyepfo.
Ikibazo cyawe.
Ikibazo cyanjye ndabanza nashima Leta y'u Rwanda kuva kubibukira ishaka kwakira babo bavuye mu Bwongereza. Kuko u Rwanda rusanzwe rufite umutima w'ubumuntu cyane cyane kuruta n'ibindi bihugu byo niko nabivuga. Ko bari abantu bava mu bihugu byo muri Afurika bakajabuka inyanja ya Mediterane bajya mu Bwongereza ariko Ubwongereza bwo buri kubona bibagoye bakajabuka inyanja ya Mediterane bibagoye bakagera mu Bwongereza ariko u Rwanda rworwo rurabona yuko uburyo bari abantu batura muri Mediterane bakagera mu Burayi bibagoye bakaba bageze mu Bwongereza ariko Ubwongereza nabwo bukaba buri kubona yuko bwabohereza mu Rwanda wenda buri kubona yuko ariho babona ubuzima bwiza u Rwanda rukaba rwemeye kubakira ibyo ndabishima cyane ariko ku kibazo mfite ahubwo abo bimukira bo barabishaka kuza mu Rwanda cyangwa
urakoze cyane bwana Ale Mukuru arinda hera kuri icyo kibazo cya Isidore ese abo wimukira bo barifuza kuza mu Rwanda ese bazigira bahabwa amahirwe yo guhitamo niba bakohereza mu Rwanda bakoherezwa mu Rwanda bagumishwa mu Bwongereza cyangwa se ababishaka ko basubizwa iwabo ayo mahirwe bazaba bayafite
murakoze cyane ngiranga amasezerano arasobanutse nta n'ugushidikanya duhari umuntu wese uzinjira ku butaka bw'Ubwongereza nyuma y'aho amasezerano asinyiwe ndetse ntekereza ko anatangira guhera ku itariki ya mbere z'ukwa mbere kuri uyu mwaka ariko avuga ushinzwe mu buryo bwubahirije butubahirije amategeko yoherezwa mu Rwanda ntabwo rero bajya kureba ngo urabishaka ntubishaka ibyo bibirimo niba Ubwongereza bufite amategeko bugenderaho abwemerera kuba bwajya mu masezerano nk'ayo ubwo ni uko bigomba kugenda ahubwo iyo ageze mu Rwanda niho twavuze yuko hari uburyo butatu nibura ni ukuba yahaguma nk'impunzi ni ukuba yahaguma nk'umwimukira ni ukuba yanasaba yuko asubizwa iwabo urumva rero niba avuga ati ngewe nahunze iwacu kubera ko ubuzima bwanjye bwari bugeramiwe akavuga ati ngeze mu Rwanda ese ubundi mu Rwanda barahamenga iki ko atari umutekano uhabuze ko atari inzara ihari barahamenga iki ko noneho n'uburyo bwo gutuma bajya mu buzima busanzwe kwiga kwivuza gukora ubucuruzi nk'uko abandi banyarwanda babikora uko abanyarwanda baba mu buzima bwabo hano niko abantu bazaba barahamenga iki ni nayo mpamvu mvuga nti ni byiza kuko kunenga ariko byakabaye byiza unenga utanga n'igisubizo uvuga uti okay niba ari amasezerano y'u Rwanda yagiranye rwagiranye n'Ubwongereza ari agahomamunwa dore nibona rero ntihakorwa ibindi ariko kugeza uyu munsi abantu baravuga bagakritika bakanenga bakarikira ku rundi ruhande abanyabyaha bashobora bari abantu muri iyo urugo butakara mu rugo kubacisha mu gihe gishira ubuzima mu kaga bagakomeza bagakora akazi kabo nta gisubizo kibonetse ibyo ngibyo rero ntabwo ari niba hari ibihugu byafashe ya mbere bikavuga bati ntabwo dukomeza kurebera ndetse tunakumira bindi iwacu mu buryo bunyuranyije n'amategeko u Rwanda rukaba rufite impuhwe zo kubakira simbona aho ikibazo kiri ntabwo rero twavuga ngo ntekereza ko mu mateka y'iki gihugu bigeze kubaho igihe havuzwe yuko abana b'abanyarwanda bari hanze bagomba hanze kubera ko igihugu cyari gitonge biza kugenda naho bigeza ku ntambara abantu bamwe bahigamo ariko n'abandi barataha ko bacyashyize ko igihugu kituzuye kandi bari baravuze bati kiruze nta hantu wajya ibyo rero kireke kujya mu bintu by'amacyori ahubwo abantu bareke banagerageze ntawe uvuga ko byanze bikunze bizakunda ngo bibe fixe ngo bibe iki ariko nabyo birashoboka niba abantu bamwe bavuga bati dore byaje hakoze iki cyangwa ni bihagarika ariko ibintu nibiraba nta gisubizo mutanze abantu bakaninga gusa numva ngo ibintu byo bijye bidahagisha.
Urakoze cyane. Hanyuma Depite Habineza, kuri ibyo bwana mukuru arinda ashorejeho ni nabyo ministri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson ndetse na ministri Prit Patel bakomeje kuvuga, bavuga ngo abanenga iyi gahunda mwebwe ibisubizo byanyu ni ibihe?
Murakoze. Mbere yuko ikibazo cyo nagira mbaze nange ndi umwanya wo gusubiza abantu bantu bareba icyo ku byo babajije, nondonze gusubira ku cyo mwari muvuze kuri uyu wa nyuma y'itore. We yavuze ko cyabo bimuke barabishaka kuza, ntabwo babishaka nyine, bamwe bavuze yuko baziyahura arakiye amakuru cya gajeri cyo ngonza cyagiye kubaza bamwe bavuga ati bose ntabwo dushaka kujya hariya turwana na utandukanye na Eritrea na utandukanye naho twavuye acha kujya mu nzu yo akinzi yabura akinzi mena mu mazi cyangwa za ku musozi ngwe cyangwa za asset niko bavuze benshi cyane ntabwo bazifuza. Ni nabo tuvuga ati yuko uburenganzira bwa muntu cyo kuhungabana kubera ko umuntu ntabwo amusora ahantu atifuza kandi atawe yahungiye. Abo bose baba Rwanda ntabwo bavuze kuba mushakanye bikorwa imfuranya cyaha muri icyo kintu cyo kuba abantu bakunda ko bahohota uburenganzira bwabo wajya wanyine mu gihugu batifuza atacyo bahungiye. Icyo ni cyo cya mbere nagira ngo nsubizeho. Noneho ku bwana Kwizera nawe yabajije ati se igihugu u Rwanda ruzaruta Ubwongereza ubunini najya kigaragajeho, ni nawe nshaka gukomeza kuvuga ati tuzateza ikibazo conflict. Urabona abantu baraje barahaye impamba yabo y'imyaka itanu irashize, noneho bagiye gutangira gufata ku butumwa bw'igihugu bisanzwe nk'abandi bose mu Banyarwanda bose. Abo bantu bari bamaze bafite ayo mafaranga bajyayeho neza arashize, nabo bagiye gutangira gushakisha akazi. Natwe tukifite ibibazo by'akazi, abanyabakeneye ko bishyira turacyafite ibibazo by'urubyiruko tudafite akazi, turacyafite ibibazo by'ubutaka butoya kandi ntabwo ziyongera, turacyafite ibibazo by'amazi adahagije, ibicanwa inkwi zidahagije, amakara ntayo na gazi noneho turayitangiye gukoresha yarahenze cyane. Ni ukuvuga ngo bizashyira kiruta presiyo ku mutungo kamere twari dufite, usanga bishobora kubyara amakimbirane kuko akenshi amakimbirane avuka iyo abantu batangiye kubura ibyo batangiranye ngo bajya bavuganya na turatangira gusarikana igisambo. Ni ukuvuga ngo turabe tuba tushobora kumanya kuba twabaho leta y'u Rwanda ibyo tuyishimira byinshi cyane kuko yashyizeho gahunda yo guhanga imirimo igenda ihangwa, ariko ntabwo yaboneka ngo ihaze abanyarwanda cyangwa se n'urubyiruko rukeneye cyane n'abamama benshi cyane ngira ngo n'abantu mu mujyi baba bakirekeza kugira ngo bakore bitagira imibereho. Avuga ati bose bizatera umutwaro icyo leta itekerezaho cyane icyemezo kizazana konfuri mu baturage hagati y'abaturage n'abaturage hagati n'abaturage n'impunzi, ndetse ntabwo tuzi n'abo bantu bazaza kuko amakuru turimo kumva ko bashobora kuba bafite n'imico itari myiza, bashobora kuzana imico itavanze n'u Rwanda cyangwa bagiye kugumura abaturage bacu bamwe abamwe batuzi ko bandi bita kwinjira ikaye igisasu bashobora kuzi ikaye igisasu niyo tugasanga imico twari dufite mu Rwanda igiye kuza hano iyo hanze ije kuza hano.
Urakoze.
Noneho ku cyo mwari mumbajije cya Premier Minisitiri yavuze w'Ubwongereza
usoza,
mbe ndumva igisubizo cya mbere bagumye gukora cya mbere ni uko babone gufasha ibihugu aho abantu bari kuva. Niba tuzi ko bamwe baza kubera intambara ziba zabaye hirya no hino ku isi nk'izo abavuye muri za Siriya za Afghanistani zayo hose, igihugu cy'Ubwongereza kifashe mu kurangiza izo ntambara ziriyo, n'izo mworo bagurisha bakeneye kukigurishayo kugira ngo bafashe izo ntambara kurangira, ndetse bafashe n'ibihugu kubona demokarasi, bafashe n'amahoro ku isi hirya no hino ku isi kuboneka. Naho muri Afurika kubera ibihugu tuzi ko bifite ubuciro bwinshi bifashe gutera inkunga n'ubundi yayitangira inkunga y'iterambere dore inkunga y'ibihugu bya Afurika bishobora kwikora mu bukene kugira ngo abantu bo muri Afurika be kuba bakurikiza ko bagomba kujya gushaka imbere y'Uburayi. Niyo nzira yagombye gukorwa rwose.
Urakoze cyane Depite Frank Habineza. Bwana mukuru arinda mu masegonda make cyane subiza izo mpungenge za Depite Habineza zirimo ko mugiye kongera igihugu umutwaro mu bijyanye no kwita ku baturage, ndetse akaba afite impungenge z'uko bishobora kuzabyara amakimbirane mu gihe kiri imbere, akavuga ko mukwiye kubanza kwita ku Banyarwanda mbere y'uko mwishyiraho undi muzigo uzabasaba uburyo bwinshi. Mu masegonda make cyane, hanyuma dukomeze twakira abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Ndagira ngo mwari impungenge kuko niba yiruka neza kandi ndumva arabizi, twakira abantu abimukira bavuye muri Libya. Noneho bitandukanye n'ibyo ubu ngubu, ubwo ibyabaye byose ibyakozwe byose icyakozwe cyose cyishyuwe na Leta y'u Rwanda, ibyo ngibyo abantu barabyibagiwe. nuko ngo kishema bitewe Rwanda bijo cyatanzwe no Rwanda aho bari ibyo barya ibyo barya mu ibyo bakora byose mu Rwanda rwa bitanze kandi ibyo bintu ntabwo byashyize kwese ku Banyarwanda aho rero na mubari impungenge nuko noneho abazaza bose navuze yuko igikorwa cyose kigira iki kigendaho mu mafaranga kigira ku izo ku zose zatangwaga mu Bwongereza zizimurirwa mu Rwanda bivuze ngo rero nta pression izahaba kubera yuko niyo buri muntu yagenwe ko azagendwa amafaranga runaka ayo mafaranga azinjira ku isoko ry'u Rwanda azinjira mu bukungu bw'u Rwanda muri ekonomi y'u Rwanda mu bucuruzi bw'u Rwanda mu myubakire y'u Rwanda mu mashuri y'u Rwanda mu kwivuza k'u Rwanda bivuze ko iyo pression honorable Kenya izaba ifite iki contrebalance cyangwa se ikinshira ku munzani kugira ngo niba hari uwinjiye hagire n'ikinjira mu bikorwa biteza imbere ari abo bimukira ari ndetse n'abanyarwanda nta mpamvu rero hagomba kuba pression kubera yuko amafaranga yose bijose no muri tango mu Bwongereza izimurirwa mu Rwanda.
Urakoze cyane bwana Ale Mukurarinda kuri telefone. Dufite abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika, reka duhere kuri Efron Hakizimana. Wiriwe neza? Uri hehe?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro.
Ikibazo cyawe?
Reka mbanze mbaze Ale Muku, uranyumva?
Arakumva, komeza. Dufite umwanya muto
cyane. Ale Muku, nagira ngo mbanze nkubaze ho gatoya mbone kwitantanga n'igitekerezo se nje kuri radio se mbuye mu kazi ntambishe ariko nabonye titire yo kuri kuri page y'ikiganiro kizwi rya Amerika iriho ariko na se noza nimero bwo najya mubaze ese abo bantu bari kunenga ayo masezerano y'u Rwanda n'Ubwongereza n'abanyarwanda cyangwa n'abongereza mucyo nkomeza kugitekereza.
Ale Mukurarinda, mu masegonda make cyane ndibaza ko wagisubiza mu masegonda hanyuma tugakomeza.
Kuri teritwari y'Ubwongereza badafite uburenganzira cyangwa se mu buryo bunyuranyije n'amategeko nibo bazoherezwa hano mu Rwanda. Ntabwo ari ugucagura rero ngo ni abangaba turamaritse abangaba ntitubafashe. Oya, umuntu wese uzijya ku butaka bw'Ubwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko azajyoherezwa mu Rwanda.
Yabazaga cyane cyane ngo abanenga ese ni abanyarwanda cyangwa se n'abandi?
Abanenga ni mu Rwanda hari abanenga, mu Bwongereza hari abanenga, ni ku isi yose hari abanenga, hari abashima hari n'abanenga. Ibi bintu ntibyabura ni nk'aba mugana Kinyarwanda cyangwa se ibyazina ngo ntahangwa nabo se cyangwa ntawukundwa na bose. Abanenga n'abashima hose barahari rwose, kandi nk'uko nabivuze njyewe ntacyo bintwaye, guverinoma y'u Rwanda ntacyo bitwaye, kuko ahubwo binatuma haba impaka, kandi mu mpaka niho havamo ibitekerezo, mu mpaka niho havamo inama, mu mpaka niho havamo ibisubizo.
Urakoze cyane Hakizimana, mu masegonda make cyane icyo gitekerezo cyawe hanyuma dufate nabandi.
Numvise ari impande zombi, ari urwa ari abanyarwanda ari nabongeza, ariko nagira ngo nshishikariza abantu bose bari ku ijwi rya Amerika ndabizi irumbwa cyane rwose kuza mu Rwanda ni amahoro, nibaze bature mu Rwanda ni amahoro, cyane cyane ahangandi i Nyanza rwose bagomba kutaha.
Urakoze cyane Efron Hakizimana. Kuri telefoni dufite na Thierry wiriwe neza. Thierry uranyumva?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndabumva cyane. Ibujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyane?
Ego ntangura ubwa mbere ndamutse umutumire ndagutana abakunzi b'ijwi rya Amerika. Kino kiganiro ngirano gikenguruka rwose, kuko ni ikibazo gihari muri Afurika nka yose, aho usanga Abanyafurika bava ngaho iwacu bakagenda mu mahanga kubera ko bizigiyeyo ubuzima, kumbure bushobora kuba burushirije buteye intambwe kuruta ubwo barimo. Nagomba rero mpere kubaza uno mutumire, iyo bariko bariyumvira mbere ndabibaze muri rusange, kuko si mu Rwanda gusa n'ahandi birahari, iyo bariko barafata ingingo nk'iyi bakayifatana n'igihugu baba bavuganye nko k'u Rwanda n'Ubwongereza, hari ikigo kiba cyakozwe ngo barabe inkurikizi canke barabe mbega twishyize mu kibanza cy'abanyarwanda, abanyarwanda baraheza bunguka iki? Ndavuga abo baba bari hanze bavuga ko baba bagiye bidakurikije amategeko, baba biyumviriye bagakora ikigo bakaraba ibihezo bigakurikira nyine bagiye kubaho, cyanke hari ikigo bakora ngo biyumvire ku kiba cyabajyanye, kuko nibwira mu mutima ko gushika hariya baba bajyanywe n'ikibazo kimwe. kurondera ubuzima rero nkagira nti mbega imbere yo gufata iyo ngingo barahura babikisha mu nama ishingamateka bakabaza bati bano banyagihugu bagiye hariya bagiye ku mpamvu yahe mbega twobafasha gute kuko kuyumvira kubagarukana cy'uwo muti kuko niyumvira nimba bari hariya bujya n'igihugu nacyo kirahungukira hari igihe bashobora kurungika amahera bari hariya bakayanukira imiryango yabo iyo rero ni sharje ibiremo ivuye kuri leta rero nagomba kubaza abatumire uyu mutumire nicye gikorwa biteguye gukora kugira ngo kumbure icyari cyatumye abo bantu bahunga bakajya muri icyo gihugu simvuze guhunga ariko kugira ngo biyumvire kujya hariya hari icyabitumye none igikorwa bateguye bagomba gukora kugira ngo bano bantu ntibisubire kwiyumvira kujya hariya ni icyaha kuko kujya hariya bidakurikije amategeko nuko kumbure byari bizinze kugira ngo ashobore kugenda hariya murakoze cyane
urakoze cyane kuri icyo kibazo cyawe Thierry i Bujumbura mu Burundi bwana mukuru arinda aribaza niba hari ubushakashatsi mwakoze mbere yuko mwinjira mu masezerano nk'aya
ubushakashatsi bwarakozwe ndetse yewa hari nubwo wavuga ngo abantu banikoreraho ubwabo hari ikibazo cyagaragaye iyo abantu bimuka arabimukira bose bagenda bavuga yuko ari impunzi z'intambara impunzi z'umutekano wabo kandi bikaza kugaragara nyuma ko 95% ku ijana ari abimukira kubera ibibazo by'ubukungu n'ubukene abo ngabo ntabwo barebwa n'amasezerano mpuzamahanga yo kwakira impunzi urumva yuko banabanganira ba bandi bakeya bakagombye kubona ubuhungiro koko kuko babikwiye kuko ahunga ubuzima bwe bugeramiwe kuko ahunga kubera intambara kubera guhunga umutekano ibyo rero ni ibyizweho kubona abantu bose binjira bavuga bati turi impunzi ariko byaje kugaragara ugasanga 5% n'ibyo mpunzi gusa abandi ari abimukira kubera iby'ubukungu niyo mpamvu ingamba nk'izo ngizo zabaye ngombwa ko zifatwa n'igihugu cy'ubwongereza kigendeye ku mategeko yabwo n'u Rwanda ruvuga tuti nibaramuke nzoje ko abavuze bose bavuga bati abenshi ni abanyafurika u Rwanda ntabwo ushobora gukomeza kurebera niba hari igisubizo cyaboneka abanyafurika bakomeza gupfa ntabwo tugomba kureba gusa abanyarwanda twe tugira n'amahirwe si n'abanyarwanda benshi banyura muri izo nzira ariko rero niba dushobora gukemura icyo kibazo abantu bicecekeye nta mpamvu bitakorwa kandi koko rero byizweho byatekerejweho bazaza hehe bazava hehe bazanyura hehe bazaba hehe bazatura hehe bazakora iki nibashaka gusubirayo bizagenda bite ibyo bibazo byose byaganiriweho byigwaho bifitiwe ibisubizo icyo gusa dusaba ni ukureka noneho bareka abantu ibyo bisubizo bishya bikemura ibibazo byose twahereyeho ntongeye kurondora nigerageza kubikemura nibareka bagerageze nibinanirana nabo bazatange izindi n'ibindi bisubizo n'ubu ngubu babitanga wasanga hari ibirika ibigiye gushyirwa mu bikorwa nabyo bikaba byakorwa
hanyuma ikindi bwana Ale mukuru arinda kiri muri ayo masezerano ni uko u Rwanda rwahisemo kutakira abimukira bazaba baturutse mu bihugu bituranye n'u Rwanda impamvu ni iyi
impamvu ni uko nyamuguru ni uko niba ushaka kuvuga ngo urahunze uri muri kano karere uwe muri Tanzania avuye Burundi avuye Uganda avuye muri DRC urahunze kubera intambara ihari kubera iki ugomba kujya guhungira ukajya mu Bwongereza niba ushaka kujya ushobora guhita uza guhungira mu Rwanda nk'uko abasanzwe bahunga baturutse muri ibyo bihugu ariko babigenza ni ibyo ngibyo twababwiraga tuti akenshi umuntu azitwaza impamvu z'intambara impamvu z'umutekano impamvu z'uko bageramiwe hari n'abagenewe bavuga bati nko mu bihugu byandi barwanya b'abana bahuje ibitsina bagahunga uzi ko i Burayi barabakira ariko benshi uzasanga nibasesengura mu kwiga amadosiye ari abahunga kubera ibibazo by'ubukungu abo ngabo rero nta nubwo nk'uko mukanya amaze kubivuga sitati y'uburishije cyangwa se amategeko ya HCR abareba niba uri i Burundi ukaba ufite ikibazo nk'uko uhungira mu Rwanda cyangwa ujya i Bugande mu karere ugomba kujya mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko wagombye guteranya amafaranga y'umuryango wose kuko abo bantu bose kugira ngo bagende turabizi ni hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 ayo mafaranga ashobora kugira ikindi akora mu muryango ayo mafaranga bashobora kuremera uwo muntu ari mu gihugu cye akagira proje akora ibyo ngibyo byose uretse gukemura iki kibazo biri no guca intege abo ngabo bahunga kubera impamvu z'ubukungu
Depite Habineza kuri ibyo Thierry yari yibajije ku bijyanye n'uruhare rw'inteko ishinga amategeko mwebwe yibaza niba mwaragishijwe inama mbere y'uko ibyemezo nk'ibi bifatwa
murakoze nari nagisobanuye yuko uburyo busanzwe nzi
guverinoma ikishamo kugira ngo ishyire mu amategeko ibyo biri amasezerano mpuzamahanga. Guverinoma yohereza umuminisitiri hari iyo hari inkunga u Rwanda rwasinye cyangwa se inguzanyo, noneho umuminisitiri akaza akabigaragariza inteko, inteko ikabifata umuntu agakatora. Ubwo nibwo buryo cyane bita ratifikasiyo y'amasezerano mpuzamahanga, ariko imvura y'inama yo kugeza Fabrice afite uburenganzira yemerwa n'amategeko gushyira amasezerano mpuzamahanga atandukanye. Ntabwo ari kuvuga ngo niwe ugomba kwishyura, ashobora kuzaba minisitiri wiwe cyangwa se n'undi mushyitsi ububasha ahaye ububasha kuba yasinya. Ntabwo ari ngombwa ko amasezerano yose acinye amenyesha inteko ishinga amategeko, biterwa n'ibyo niba ari ibintu byangaje abaturage. Ubwo igihugu kino ko nagisubiza ntabwo twabimenye mu buryo nk'ubwo nari nsobanuye, ariko bishobora no kuzaza niba bifite aho bihuriye n'ayo mafaranga, ndakeka ko nk'ayo mafaranga nubwo ari impano cyangwa se ashobora kuzaza mu nteko icyo gihe tuzabimenya. Ubwo iyo ndimo gutanga ariko nk'umu depite politiki cyane cyangwa se nk'umuyobozi w'ishyaka rihana na depite ko yifashishije mu Rwanda, ariko nk'uko navuze njyewe cyo nabwiye banamukwarinda ni uko bari kuba rwose batatwirengagije cyane cyane turetse inteko ishinga amategeko. Dufite ihuriro nyunganabitekerezo ry'imitwe ya politiki mu Rwanda, forumu de parti politike konsentatifu y'imitwe ya politike, twari kubiganiraho ndetse tuheruka gukora inama mu minsi ya vuba ishize, kandi ubuvanira ibo bari basanze bazi ariko baratwirengagije, bajya kuterana n'abanyamakuru bonyine, bajya kubwira abanyamakuru ntewe baratwihorera rwose. Aho ntabwo mbashime rwose banamutwarinda ubutaha rwose ibintu nk'ibi bikomeye muzajye muganira ibice ya politiki tubiganireho, yewe n'inteko nayo murebe mu buryo bw'amategeko nayo mwayimenyesha, byaba byiza kurushaho kuko tubyumvikanye tukabyumva, dushobora kumenya n'uyu muntu arubaje se twakoze inyigo iyo rikaci natwe tukayimenya, niba yaranakoze tukamenya ngo tukayigiramo uruhare tukamenya inkurikizi ibibazo, kuko icyo turi kubona ubu aya masezerano azavamo ibintu bishobora kuzatugiraho ingaruka zitari nziza, kuko abo bantu niyo baba abantu ibihumbi bitanu mu myaka 50 iri imbere bari mu Rwanda, abantu 50 bashobora kuba baravuye nka miliyoni cyangwa miliyoni 5 birashoboka cyane. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ntabwo ntitureba dukireba gusa iyi myaka 5 tureba na nyuma yaho imyaka 20 imyaka 30 uko bagenda baza, kandi noneho n'u Bwongereza amafaranga bitanze ni amafaranga y'imyaka 5, noneho nyuma yaho ubuzima buzahinduka bibe umutwaro ku Banyarwanda. Ibyo byose twaguma kugirandaho twese tukareba, kandi ndabashimira ko mwafashe abo muri Libya rwose bakoze neza kuba yabari bari mu butayu babuzaho bake, ariko ibiri atandukanye nabo muri Libya rwose.
Urakoze
kandi numva ngo hari n'ibindi bintu byo kuza muri Denmark, nabyo kandi mvugeho kumvita na Denmark nayo bashaka kuza mu ntara rwose, nyamwareka ntibazi nabyo ntubishimire rwose kuko nabyo bizongera biteza izindi n'urufusha neza turimo noneho.
Urakoze cyane kuri icyo uvuze cya Denmark bwana mukuru arinda. Ayo makuru yakwiriye mu binyamakuru hirya no hino ndetse no kumbuga nkoranyambaga, ayo masezerano yo ageze he?
Hari amasezerano, nta masezerano ahari, hari ibiganiro. Ubwo rero nukuzategereza ikizava mu biganiro. Ngarutse nuko cyo narabure yavuze kiruzuza neza ibyo navuze ati barabiganiriye yemera ko babifitiye ububasha, atariko n'abadepite nk'inteko nabo bagombaga kubibwirwa bakabiganiraho. Naho navugiye nti nyine iyo hafashwe icyemezo nyuma hakabimpaka, impaka ni nziza kuko bituma n'impaka zishinzwe no gukundana nabyo ntitubyirengagize, nk'uko mbivuze zituma havamo inama, zituma hagaragara niba hari ahantu ikintu kitakozwe neza ubutaha cyakosorwa, niba hari ahantu abantu bibeshye ubutaha ntibongere kwibeshya. Ndemera ngo nawe rwose ko ibintu bigomba kuganirwaho. Hari igihe abantu wenda batari bazi ko bifite uburemere bumeze gutya, abantu bazahita banenga cyangwa se bavuga bashaka kugira icyo bavuga mu buryo bumeze gutya ku isi yose no mu Rwanda muri rusange, bigaragare ko ari ikintu gifite uburemere. Ngira ngo icyiza rero ni uko wa mugani hari impaka, kandi mu mpaka hakava n'inama kagize n'inama zikagerageza kudufasha mu bihe bizaza. Ibyo biganiro rero birahari, ariko nta masezerano aragirwaho. Ubwo ntekereza yuko ubwo ntabanga ririmo icyo gihe kizajya kugera abantu bose barabigiye impaka ku buryo baba babyumva kimwe cyangwa niba batabyumva kimwe, ariko bakavuga batireka nibura abantu bagerageze kugerageza ibyo bisubizo bishya.
Nongere nisegure ku bakunzi b'ijwi rya Amerika mwatwandikiye hirya no hino ku isi umwanya utubanye mugufi ariko iki ni ikiganiro tuzakomeza kugira mu bihe biza nibaza ko muzagira umwanya kugira ngo mutange ibitekerezo byanyu mu gusoza bwana mukuru arinda mugenzi wanjye Venuste Nshimiyimana yari yavuze ko ku mwaka ubwongereza bwakira nibura hafi 60,000 byabimukira binjira muri icyo gihugu mu buryo butemewe n'amategeko hari imibare ntakuka mushobora kuba mwaremeranyije mwaremeranyire na leta y'ubwongereza y'abantu muzakira
oya mu masezerano nta mibare ntakuka irimo rwose sinzi niba nk'uko waruzize kuko yavuze ko uwo mubare wose ari abantu bahije muri umunyangize n'amategeko ariko ntekereza yuko n'izi mpaka zihari zishobora nazo kuzatera impungenge abo ngabo bavuga bati turashaka kujya mu Bwongereza turabona byakomeye barimo barohereza mu Rwanda reka tubyite ngo byakomeye kuko bamwe niko banabivuga igisoro no kuzagabanya icyo gisoro kuzagabanya iyo mibare y'abantu bashaka kugenda icyo nacyo ntigishoboka bakagabanyuka intego u Rwanda n'Ubwongereza buzaba bigezeho bwo kubuza abantu gufata aya maherekoje tuvuga ashyira mu kaga ubuzima bwabo.
Ale mukuru arinda umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya wahaye ijwi rya Amerika kandi ngusaba ko n'ubutaha nitugukenera kugira ngo tuganire kuri iki kibazo wazatubonera umwanya wakoze cyane.
Murakoze cyane mwakoze cyane kumuzana honorable kuko nkuko twabivuze ibiganiro buri gihe bivamo isomo bivamo inama bivamo uburyo bwo gukora neza mu gihe kizaza.
Frank Habineza depute uyobora ishyaka Green Party nawe nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya waduhaye.
Nange ndabashimira cyane wana Edu kandi twashimira wana Remko Arinda ni umuco mwiza rwose wo kuganira kandi mu by'ukuri ntabwo tunenga gusa ngo tunenga ariko tuganira kugira ngo
urakoze
gutera imbere tugire ibitekerezo byiza rwose.
Urakoze cyane nshimire namwe bakunzi mwari muduteze amatwi nshimire injeniyeri na Dieudonne Cyubahiro kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze mu buryoherwe n'ibiganiro by'ijwi rya Amerika.